na yabange kanyimbe okwagala kwa Katonda kunnemya kunyonyola eyagala ensi bwati nawayo bambi omwana we omusango n'ekibya abantu bye twakola nabisa kwoyo omwana we naddira obutukuvu bw'omwana namwambaza ffe abantu abali enfunze emmomboze natwambaza obutukirivu bwe wewunye nnyo mukama eky'omuwendo kye yawaayo ku lwafundo yalabirira enfunze zisula tezebise nabudabuda ne zikula
Tunakuwa. chokuwa ne chitubula mazima emitima gyaffe gisanduka mu maaso go tusazeewo okukusinza ng'ennaku zonna kubanga tetulina kyakuwa okujja okukusinza watutonda tukusinze osaanidde ekitiibwa n'ettendo.